Twongeye kubasuhuza abakomeje gutega amatwi Radio Rwanda, tugeze mu mwanya wahariwe ikiganiro cya NAEB. NAEB ni ikigo cy'igihugu gishinzwe guteza imbere ibyoherezwa mu mahanga bikomoka ku buhinzi n'ubworozi. Turacyaganira ku ikawa y'u Rwanda, bibutse ko ikawa twatangiye kwiganiraho guhera mu kwezi kwa karindwi, aho twiteguraga a Cup of Excellence. Ntabwo turarangiza ibikorwa by'ikawa, kuko ikawa ifite ibikorwa byinshi kandi by'ingenzi bigomba kuyikorerwa kugira ngo ibashe kwitwa ikawa. Mu kiganiro cyacu cy'ubushize twabanye na Dr. Celestin Gatarayiha, umuyobozi w'ishami rya kawa muri NAEB, yatubwiye ku gutera ifumbire mu makawa, ndetse atubwira n'uko ifumbire abahinzi ba kawa bari kuyibona, anatubwira ubwoko bw'ifumbire iri guterwa. Kuri uyu munsi turacyakomeje na Dr. Celestin Gatarayiha, agiye kugira icyo atubwira ku bijyanye no gutera imirima mishya ya kawa. Jya bategura nka nabagezaho ikiganiro cya NAEB, nitwa Tijara Kabendera.
Ifumbire mvaruganda ni ngombwa kuyikoresha.
Ushize nko kumaze kubivuga, twavuze ku bintu bijyanye no gutera ifumbire mu makawa, ariko ibyo byose biba bigamije kugira ngo twongere umusaruro. Gutera ifumbire mu makawa ni ikintu cy'ingenzi twakivuzeho, ariko noneho nagira ngo nongere nibutse ko nubwo ifumbire iterwa igomba guterwa, ntigomba guterwa mu mirima irimo ikigunda. Kugira ngo nongere nibutse abahinzi ba kawa batwumva muri aka kanya ko no muri kwa gutera ifumbire igomba guterwa mu mirima isukuye, kugira ngo n'umusaruro noneho ushobore no kwiyongera. Kugira ngo muri iki gihe kandi nanone turi mu gihe cya season cyo guhinga kawa, cyo gutera ingemwe twateguye hirya no hino. Dufite mu gihugu cyose gahunda yo gutera hektari 10,000 imirima mishya ya kawa, ariko ubwo buso cyangwa se abantu tuzatera ahanini tuzibanda muri kwa gutera ikawa mu buryo bw'ibiterane, mu buryo bw'ubutaka buhuje land use consolidation, aho twifuza ko nibura kuri izo hektari 10,000 tuzatera hejuru ya 60% bizaba ari ubutaka buhuje ikawa ziteye mu biterane, ubutaka buhuje. Irango icyo navuga ni uko dufite ingemwe zateguwe, zikaba zarateguwe hirya no hino mu gihugu, zigategurwa hakurikijwe ahantu izo kawa n'ubundi zizatera, muri bwa buryo bwo korohereza abahinzi kugira ngo ntibazivane kure. Ngo bako za pepiniere dufite, aho ziri ni naho zizajya ziterwa. Kandi nongere nibutse abahinzi ko ingemwe zihari, ko bazazibonera ubuntu. NAEB ubundi nitegura ingemwe ikazitanga ku bahinzi bazazitera kandi bakazibonera ubuntu.
Bahinzi bakawa mwitabiri biterane cyane, akanyoni katagurutse ntikamenye iyo bweze, bizabafasha kumenya neza ibijyanye n'ikawa, bunguka ubwenge bwo gufata neza icyo gihingwa, yongera ingufu zanyu mugafashanya ibikomeye.
Mwari mugarutse ku kintu cyitwa guhuza ubutaka. Abahinzi bamwe na bamwe badakunda kumva vuba iyo uvuze guhuza ubutaka, muhuza ubutaka muhinge gutya. Ese abahinzi bakaba kugeza ubu barumva gute igikorwa cyo guhuza ubutaka? Kongera ukabibutsa guhuza ubutaka ubundi bimara iki abahinzi bakawa?
Murakoze. Ngira ngo ubundi dufite hari amakawa hirya no hino dufite ateye mu biteranye, usanga hari amakawa ari hamwe afite hektare ziri hejuru y'5, ndetse hari n'aho ugera hari ibiteranye bifite hektare zigera kuri 40. Guhuza ubutaka rero tuvuga ni bwa buryo kugira ngo mu gihe duteye nta makawa ariko usange atewe mu buryo bw'ibiterane. Ushobora kuba ari abantu batandukanye bafite imirima mitoya bashaka kugira ngo bahingemo za kawa, ariko noneho akaba ari imirima yegeranye, buryo noneho mu gihe batera usanga za kawa zabo ziri mu buryo bw'igiterane. Hari n'ahandi kandi nabwo usanga noneho ari ahantu noneho hashobora kuba ari umuntu ufite n'ubutaka bunini hejuru ya hektari 5. Icyo gihe ikawa nabwo aba ari ikawa tuvuga ko ziri mu biterane bitandukanye. Na hahandi usanga umuhinzi afite nk'akarima gato ke gatoya munsi y'ibiti 600, munsi y'igice cya hektare cy'amakawa, ndetse ugasanga hano afite n'ibiti 100. Icyo gihe usanga iyo mirima igiye itatana hirya no hino irimo ayo makawa makeya, uturima dutoya, nta kintu bimarira wa muhinzi, cyane cyane mu buryo bwo kuyakorera. Igituma mbivugira aha ngaha ni uko nk'iyo tuvuga nk'inyongeramusaruro tugomba kwegereza abahinzi, iyo ujyanye na ya fumbire, wa muhinzi ugomba kwakira ya fumbire yari abantu bafite ya makawa yabo ari hamwe na ya nyongeramusaruro kugira ngo ibagereho, biba biboroheye cyane. Niyo tuvuze wenda tugiye kubegereza nk'ibintu byo gutera imiti, iyo ari abantu bari hamwe bakorera hamwe mu giterane usanga hari ikintu bifite bibongereraho cyane. Ngira ngo ikawa ziri hamwe abantu bakorera hamwe mu buryo bw'iterane biba bibafitiye inyungu cyane kandi natwe biba bitworohereze kugira ngo tunabegere n'ibyo tubegereza byose zaba izo nyongeramusaruro ndetse yaba n'andi mahugurwa cyangwa se n'ubundi bufasha bundi tubagezaho iyo bari hamwe nko mu bintu by'igiterane biratworohera cyane ngira ngo icyo ngicyo nicyo usanga dushishikariza abahinzi tunashaka kugira ngo n'izo kawa ziterwe mu biterane ariko noneho tugendera no muri ya politiki ya guverinoma yuko tugomba gukora ibintu mu buryo bw'ubutaka buhuje kuko nibyo usanga bifite n'akamaro
kuri uyu munsi wa none turi kuganira ku byerekeranye no guhuza ubutaka Dr. Celestin Gatarayiha umuyobozi w'ishami rya kawa muri NAEB amaze kutubwira akamaro ko guhuriza hamwe ubutaka kugira ngo tubashe guteraho ikawa ariko arongera agira icyo yibutsa abahinzi ba kawa ku byerekeranye na gahunda NAEB ifite ku gihingwa cya kawa muri iki gihembwe cy'ihinga
murakoze ngira ngo ni ibingibi n'ubundi twavugaga by'uko turi muri sezo yo guhinga muri iki gihe ni igihe dushishikariza abahinzi kugira ngo bitegure bategure n'imirima izaterwamo ikawa gutegura imirima izategurwamo kawa ni ukwitegura gucukura imyobo ikintu dusaba abahinzi nuko n'imyobo icukurwa igomba gucukurwa ku murongo bakubahiriza uburyo ibiti by'ikawa bitewe imyanya iri hagati y'ikawa nuvuga ngo imyobo ihingwamo kawa iterwamo ingemwe za kawa ubundi yagombye gucukurwa ariko ikaba itandukanye nibura kuri metero ebyiri kuri metero ebyiri hagati y'umwobo n'undi kuko ari n'ibyo bita ariyo ikatemanye tuvuge cyangwa se spacing iba ihari kuva ku giti kugeza ku kindi kugira ngo ibyo ngibyo muri iki gihe nibyo turimo kubashishikariza kwitegura gutera ingemwe za kawa ariko no muri kwa kwitegura noneho niko ni ugutegura imirimo kugira ngo hari hamwe na hamwe bagiye batangira gutera ariko n'ahandi bataratangira kugira ngo ni igihe noneho cyo kugira ngo bakomeze bitegure kugira ngo batangire gutera kuko namaze kwivuga dufite ingemwe twateguye tuzashyikiriza abahinzi muri za pepiniyeri hirya no hino mu gihugu nongere imisubiremo kandi izo pepiniyeri cyangwa se izo ngemwe dutegura muri pepiniyeri zihabwa abahinzi ku buntu kuko igituma mbivugira aha ngaha hari nk'aho wagiye usanga rimwe na rimwe ugasanga hari nk'umupepiniyeriste uba waragiranye amasezerano na NAEB kugira ngo ategure za ngemwe ariko na rimwe na rimwe ugasanga hari ukuntu ashatse kugira ngo yigurishirize nko kuri za kawa kandi ubundi bitemewe ngiragara ngo nongere mbimenyeshe abahinzi ba kawa ko ingemwe twateguye bazazibona ku buntu kuko pepiniyere NAEB kugeza ubu ngubu niyo yishingira igiranye amasezerano n'abo bategura ingemwe za pepiniyere kugira ngo zizagezwe ku bahinzi ikintu cy'ingenzi ariko rero nashakaga kugira ngo ngarukeho ni uko ingemwe dutegura ni ingemwe NAEB ishyiramo amafaranga menshi aha ngaha ari naho dukangurira abahinzi kuvuga ko niba n'izo ngemwe baba baziboneye ubuntu mu gihe cyo kuzitera bagomba kumva ko ari ikintu kiba cyaragiyeho amafaranga menshi kugira ngo bazajye bazitaho noneho no mu gihe zatewe na hahandi hateguwe kuzibungabunga ku buryo nta rugemwe na rumwe rugomba kwangira ibyo ngibyo bikajyana kandi no muri rwa rwego rwo gukomeza gukorera n'iyo mirima tuba twateye mishya kugira ngo izagere igihe yere itange umusaruro mu gusoza iki kiganiro rero nongere nkangurire abahinzi kugira ngo kwitegura gutera ingemwe nongere mbabwire kandi ko izi ngemwe turifuza ko cyangwa se turashaka kugira ngo zizaterwe mu buryo bw'ibiterane aho nibura dushaka kugira ngo hejuru ya 60% ijana abahinzi bazaba bafite imirima iri hamwe izo ngemwe zizabe ziri mu buryo bw'ibiterane kugira ngo mu buryo bw'ubufatanye hamwe n'ubuyobozi bw'ibanze cyane cyane ubuyobozi bw'imirenge ndetse n'ubuyobozi bw'utugari turashaka kugira ngo basabe mu bufatanye kugira ngo dukomeze dushishikarize abahinzi kwitegura iyi season yo gutera ikawa
bahinzi bakawa mwitabiri biterane cyane Akanyoni katagurutse ntikamenye iyo bweze Bizabafasha kumenya neza ibijyanye n'ikawa Hunguka ubwenge bwo gufata neza icyo gihingwa Yongere ingufu zanyu mugafashanya ibikomeye
Ikawa no bukungu bukomeye bw'igihugu cyacu. Wibuke ko uko tuyikorera neza ari nako turushaho kuyiha agaciro, duhuze ubutaka kugira ngo ikawa yacu izarusheho ukwiyongera. Reka dushimire Dr. Celestin Gatarayiha, umuyobozi w'ishami rya kawa muri NAEB, watugejejeho ikiganiro cyacu icya none. Mwibutse ko ushobora kutwandikira cyangwa se kuduha igitekerezo ku kiganiro cyacu utwandikira NAEB, agasanduku k'amabaruwa 104 i Kigali. Dusure ku rubuga rwa internet wa eshatu akadomo NAEB akadomo gov akadomo raw. Mwari kumwe na Tijara Kabendera, mukomeze kugira ibihe byiza munogerwa na gahunda za Radio Rwanda. Turusheho guha agaciro ikawa yacu.
Umusaruro wika ukiyongera no mu gihugu, ukiyongera no mu gihugu, ukiyongera no mu gihugu. Kawa y'u Rwanda ishema ry'u Rwanda, muhinzi wayo wongera icyo gihingwa, uyibungabunge uyiteho cyane. Mushinzwe gutunganya icyo gihingwa, mukurikize neza inama za ofisi ya kawa. Itono rwirongo yanikwe neza ishira umurenda, kugira ngo igire agaciro kandi ihore ku isonga. Kawa y'u Rwanda bakuzi neza uri nagereranywa, ni wowe ikirango cy'urwa Gasabo no mu mahanga. Goya mama za koko ara mama e, uwigize indi mu bwiza ndetse no mu buryuhe, ukaba uwa mbere mu kuduhana yo madevize. Iterambere ritahe mu bahinzi bakawa, tukavuduka mu iterambere ry'u Rwanda rwacu. Sagurira mahanga banyamahanga ni baturushe gukunda iby'iwacu. Kawa y'u Rwanda reka nkuvuga ibigura bikwiye, tukwakiriza neza abashyitsi bavuye imahanga, barayisoma ndetse byarimba bakajyana impamba. Afurika y'iwacu Aziya ndetse n'Uburayi, Amerika yose ni isoko ryayo ribarizwa. Oh, oh. Amerika yose ni isoko ryayo ribarizwa, tuyikunde.